zine, dori zine. What's the problem, na kwetu na kata. Tell me what you want, and this is all about. My Lamborghini bikini, bado mpenzi una mini. Tatizo lako ni nini? Oh, my bracelet, my necklace. Nafanya huwa sweetest, na bado mina stress. Oh, na pop bottle champagne. Nipunguze zangu pain, bado shori she's a tank. Oh, nasema, na beautiful. I never let you go, nisha sema quite the moon. Juwa kwamba when it's so, oh, na beautiful. I never let you go, nisha sema quite the moon. Juwa kwamba when it's so, oh.
Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah.
Listen, baby girl, nobody gotta know. We keep it on the low, kama water on the soul. Tatizo sina door, okay. Nafanya mina flow, okay. Paka naona no, oh, oh my friend, but yo, what wanna say my, oh no. Girl, you got Louis Vuitton, now anytime you call. Na mina Juliet, no need the hard break. Yinyonga kama snack. Oh, nasema tena na tena, cause ni bado mapema. Na kama uja feel it wrong me, but I bola kusema. Oh, a tense load, cause ni bado mapema. Na kama, na nari grusu, mucha ziri kutema. So, beautiful, I never let you go. Nisha sema kwa dem wrong, juwa kumbu wini so. Oh, na beautiful, I never let you go. Nisha sema kwa dem wrong, juwa kumbu wini so. Oh,
sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Ninachotaka ni mimi one love. Hapo ndipo takupa real love. Ninachotaka ni mimi one love. Hapo ndipo takupa real love. Ninachotaka ni mimi one love. Hapo ndipo takupa real love. Ninachotaka ni mimi one love. Hapo ndipo takupa real love. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah. Sema nini unataka, baby. Kwani mimi takupa, oh yeah.